sifumene sakho ndiyakhala mama ndikhalela wena ndifuna undithathe unibe ngesifumene sakho uthitho.
Unibenge sifumene sakho uthitho.